mtu ya kila mtu waipa Mize Gul, Mr. Ritz Arta Records
Aleluya, tumeokoka Aleluya, tumeokoka Aleluya, tumeokoka Aleluya, kila mtu waipa Aleluya, tumeokoka
Reach all to eight, niko sure ni right. Teni lifungo tight, niko free na fight. Hadi zake ni straight, hiyo na fly na kite. Hata kwa giza night, neema zake ni bright. Wokovu wake ni beat, hiyo mimi na kulift. Humanity ni fruit, power ni heavyweight. Salvation ni gift, niko poa sita faint.
Hallelujah, tumeokoka. Hallelujah, tumeokoka. Hallelujah, tumeokoka. Hallelujah, kila mtu waipa.
Creator, na sana kulapsio, leta.
Aleluya, tumeokoka.